dalka Djibouti oo kamid ah meelaha adeegyada korontada ugu qaalisan tahay dunida ayaa dhawaan la sheegay in shirkadda soo saarta tamarta korontada ee dalka Kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo KenGen ay la gashay heshiis qandaraas dhinaca tamarta korontada oo ay ku baxayso lacag dhan 6.4 milyan oo dollarka Mareykanka. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Mashruucan oo ay dalka Djibouti ka fulin doonto shirkadda soo saarta tamarta korontada dhulka hoostiisa ee Kenya oo laga fulin doono dhowr meelood oo dalka Djibouti ka tirsan ayaa waxaa ku baxaya adduun dhaqaale oo gaaraya ilaa 6.4 milyan oo lacagta Mareykanka. Ujeedada mashruucan ay dowladda Djibouti ka leedahay ayaa ah sidii dadka iyo dalka Djibouti ay ku heli lahaayeen tamarta dabiiciga ah ee korontada loo isticmaalo. Arrintaasoo dadka reer Djiboutina u sahli doonta inay si fudud ay u helaan adeegyada korontada ee ay u baahan yihiin. Madaxa shirkadda soo saarta tamarta korontada Kenya ee KenGen loo soo gaabiyo, Rebecca Miano, oo ka hadashay qandaraaskan ay la kala saxiixdeen dowladda dalka Djibouti, ayaa sheegtay inuu qayb ka yahay mashruucani tallaabooyinka kala duwan ee ay shirkadoodu KenGen ay ugu faa'iideynayso tamar dhuleedka waddamada Geeska Afrika oo dhan. Sidaasi awgeed, waxaan doonaynaa in sannadaha soo socda aan joogno dalal ka tirsan qaaradda Afrika. Waxaa sidoo kale xusid mudan inaanan kaliya danaynaynin kordhinta joogitaankeena Afrika, laakiin sidoo kale ujeedadeennu ay tahay inaynu kor u qaadno awoodda tamarta ee gobolka oo dhan, ayay Miyano ku tiri hadal ka soo baxay xafiiska shirkadda tamarta ee Kenya ee Kenya Electricity Generating Company ee magaalada Nairobi. Aqoonyahanada ka soo jeeda dalka Djibouti ayaa sheegaya in mashruucani ballaadhan ee dhanka tamarta dhulka hoostiisa ah laga qodayo uu aad muhiim ugu yahay dalka Djibouti, waxaana mashruucani uu dadka reer Djibouti u fududeyn doonaa inay helaan koronto bilaa lacag ah, sida uu sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika, gaar ahaana dalka Djibouti.
Korontadan ama tamartan ku salaysan shidaalka ama gaaskan diiselka iyo wixii lamid ah looga guurana ma aragtay ilo kale oo dabiici ah laga dhaliyo tamartan dabiiciga ah si korontada loogu isticmaalo, sida matalan tani uumigan ama tamartan laga dhalina dhulka hoostiisa oo kale ee loogu gudbo, taasina ay u sahasho nolosha dadka reer Djibouti iyo korontada ay isticmaalayaan inay u fududeyso. Dadaal noocaas oo muddo ay ku jirtay dowladda Djibouti ay qayb ka tahay taasi kaliya tan kaliyana kuma eka. Ceelal badan oo kaloo la qodayana way jiraan, oo sida maaragtay ceelal laga qodi doono goob lagu magacaabo Lagacaasan ayaa maaragtay iyaduna jirta oo la qodayo. Faa'iidooyinka ka dhalan kara arrimahani waxaa la tilmaami karaa in haddii hawshani si fiican u hirgasho, in ay fududeynayso tamarta iyo korontada waddanka oo fududaata ama sidan hadda ay tahay daanta oo looga gudbo tan ku salaysan gaaska iyo waxaa lamid ah oo la helo mid ku salaysan waxyaabaha dabiiciga ah sida tamarta dhulkoosiisa laga dhaliyo, taasina ay koronto jaban oo rakhiis oo dadku awoodaan tayadeeduna ay fiican tahay la heli karo.
Marka laga soo tago in mashruucan weyn ee dhanka tamarta ah ay fulinayso shirkad Afrikaan ah, waxaa sidoo kale inta uu mashruucan socdo ka faa'iidi doona dadka reer Djibouti iyo sidoo kale muwaadiniin kala duwan oo Geeska Afrika ka soo jeeda, kuwaasoo fursado kala duwan oo shaqo abuur ah ka heli doona mashruucan.
Waxaa muhiim ah in ay shirkad Afrikaan ay fulinayso mashruucan waddan Afrikaan laga qabanayo, taasoo runtii muujinaysa inay waddamada Afrikaanku isku tashadaan oo iyagu dhexdooda iska caawiyaan, iska gaaraan, iskana kaashadaan sidii ay khayraadkooda iyo maaragtay wadanadooda hadday noqoto dhinaca tabarta iyo hadday noqoto dhinacyada kale kala duwanba inay iyagu ay soo saaran karaan oo shirkado maxalliya oo wadanadoodii ka jira ay ka shaqaynayaan oo isku weydaarsanayaan, taasina runtii waxay xoojinaysaa xiriirka labada wadan iyo aragtida ama in xamiga ay kaleeyihiin wadanada Afrikaanka ay ka siman yihiin in maaragtay tamarta wadamadooda la xoojiyo iyo wax soo saarka iyo khayraadka wadanka la iska kaashado la xoojiyo ayay iyaduna runtii ay qayb ka tahay halkii loo adeegsan lahaa wadana ajnabiga reer galbeed iyo shisheeyaa loo adeegsan lahaa inay maaragtay khibrad afrikaana ay adeegsato oo ay soo saarto oo isweydaarsadaan. Taasina iyaduna waa horumar la gaaray ayaa la odhan karaa.
Shirkadaha laga leeyahay qaaradda Afrika ee dhanka horumarinta ka shaqeeya ayaa sanadihii ugu dambeeyey isku dayayay inay daboolaan baahiyaha dhanka horumarka ah ee ay qabaan wadamadooda, taasoo la hadalhayo inay inta badan ay meesha ka saareen shirkado badan oo reer galbeed ah, kuwaasoo horey u qaban jiray shaqooyinka noocan oo kale ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.